Uthembuza
yena.
Indaba yini? Ngicela nibanga ngimi ngathi anongayingeni. Akayibo.
Manje
ngifakile nje ngathi njalo.
Manje wena indaba pho ongayilalela ingoma zonke.
Angithi ngikufule ngale ingoma yami.
Ngobani?
Yaphethe ingoma yona la.
Sira ingoma nje leza.
Hayi.
Yaphethe ingoma za.
Hey. Uthi ngiphara nobuso bepharo soxoba igitaro sagqokotangari flow yakha engithente ngobhala ngomsizi ungasalutho nje saluto mafrend still gang esidume emfana kithi ngokhais bangamakhola bayibhuze ne-atm tuwusavege ukuthanda nokustrip bakhalunelaneke kumanetende semncane emfana ma ingawudle notos wangena eklabhini waphuthe redet waphuma mfana mesebiza ureje ishanda fana mufundela ubayikhehla ngomlomo mkhulu mfana ishubhuletha seshoda ngendukukalondoloza kwigema ngizodlala ngizothatha lesambo savejisuni imfana kithi uzoza makala amakhulu ko-okzozo tuomunye ne-SCI akasoze wayigibele i-GTI iphi yabo it's a work plan gold squad uliyena into engekho shooting star nangicela senzeke wishi shooting star nangicela senzeke wishi
kunamanika ekumele ngiwadisi
athi ama-artist kumele ngiwadisi usavage school afana moya emdala ekuchiza amapinyi ngamboleka ithisha ungangitsheli ngonelanelono neshan kwi-ivete webin wayigqoke ne-led siyambongela ufaka ngisho idureki kwafihleka ishanda kwavela nekhono ke ngifisa ukwazi engabe mfana usenona esigele mfanami wayinuka nekhwapha-ke repetishathi-ke mfana-ke njalo yangisavega kukho kutheni ngengawe-ke ngisazokunikithisha umfana kofinye kokukhula mfanami wayenza ngenkingi ingoma zeno futhi imfana ngifilike 16 inch amazinyo asavege ushaya ngebele ngathi kamagwinye unelane esigele mfana wayigqoka noqobse wayengawasandi ngisho ndamasokisi asise sifunda yena ebhizi nemoto ngimhlebele ukuthi ngaayinishethi bobuza ungosini ujamani uyangazi umfana umakhala usavege imfana unenkinga yekala uhleze vive mfana ngeroli yethisha
Padisa nomrose sireskomoti uphephele umama usenginike ikofono
ubaba wena umfana ugunde nedad ubuye nane card ukubuye nekhadi kodwa dule lapho netekele i1 babolekisana ngejureke i1 engabe ubani oshaye iwoman andsop ineskipa samaketha sama 19 enzinduziswa mfana muli ena yobaba wena ukuntokozo liyena bengitshela ukuthi kuzobuya nekhadi wabuya nejini epashile yepha serikotisana ngeblack a1 sengikhipha amafayela mfana ngovala ngocela usavage asondele azovala savage nje yami osondele uzovala imina usavage nekhala elikhulu ngikele udale kwapho mfenyi umnganami omkhulu uyafisa ukwenkandla uproducer wethu ukulindela u-3-5 ngadla kubhotshisi ngakude eklasini ngahlaze kantona ngabizwe asim namakhala amakhulu engathi-ke ngibhema futhi-ke mfana kithi mina nesinefu